Siba busungu bijukira nti nawo nsobya none tondera era nange ne nkusonyiwa manya tinange ndi muntu wennemererwa anirira loza ku bingi ebigezo mwe tuyise kimpisa bubi mukwano bunyiga otyo sonyiwa Sonyi wa mukwano netonze nzirira mutale omutima gwabambita kunkweka kuba gwe wange Sonyi wa mukwano laba yonemenye akase kuku hakalungi mazima sichakalaba konga ndabye ubusungu laba chebukola bwebono nemikwano Mukasera katono Laba wetu tuse Utunuteri nange tunutenu Katila veriwa Sasira laba wenyulwa Mkulira bubi mokwano Mkwetaka Sonyiwa Chiva chibi mukwano lava zemunze